kucheka na yeye, kuimba taima na yeye, ni furaha kuteseka ntateso na yeye. Yusababisha yeye stress akinipa yeye, ni sawa hata dunia yumbwe upya, mimi nitakupenda mpaka mwisho. Hata dunia yumbwe upya, mimi nitakupenda mpaka mwisho. Hata uende mbali, oh mbali asali yangu mio, hodari hodari hodari. Hata uende mbali, oh mbali asali asali yo wangu hodari.
Another Gbedu from NigerPickup.com.